257254. Natasha, Femi Uno.
Una tembo, masela na warembo. Leo ni leo tunashikisha mpaka kesho.
Soma lebo my guy.
Leo ni leo tunashikisha mpaka kesho.
Sherehe inaanza sai.
Leo ni leo tunashikisha mpaka kesho.
Hey, soma lebo my guy.
Leo ni leo tunashikisha mpaka kesho.
Buju, mbura siyo Banton. Huku Burundi pia si ufanya mambo. Sherehe si upiga sini movie kama Rambo. Mina kwa fiti nimejipiga mapambo. Aya bas low na in the out na my ladies. Na bili siyo yetu ni ya majens. Class ni S tuko nani ya Mercedes. Kaa una sent me spendi no sense. Leo club dilak ni moto. Kuna bima jema wana kunya na watoto. Junga papa last in case jome photo. Kuna phone niko na Femi. Weku jesu kule phone.
Kuna tembo, masela na warembo. Leo ni leo tunashikisha mpaka kesho.
Soma lebo my guy.
Leo ni leo tunashikisha mpaka kesho.
Sherehe inaanza sai.
Leo ni leo tunashikisha mpaka kesho.
Soma lebo my guy.
Leo ni leo tunashikisha mpaka kesho.
Pesa siyo kila kitu lakini kuwa nayo ni better. Kama umesota bye bye see you later. Niko Burundi ni Nairobi nimeleta. Kwenye siu like machali wako na pesa. Tupenda chai sana na siyo ketepa. Zile za kina Dela na zile za Edgar. Na tukiwa insta tunapenda kuwa extra. Lakini kwa ground si watu wanateseka. Na tukipata pesa kidogo sisi ujidai. Heba mbogi seti na my you guy my guy. Komosho ni majomo yani buda ya mugai. Nime touch base na Natasha tunakula vibes.
Tuna tembo, masela na warembo. Leo ni leo tunashikisha mpaka kesho.
Soma lebo my guy.
Leo ni leo tunashikisha mpaka kesho.
Sherehe inaanza sai.
Leo ni leo tunashikisha mpaka kesho.
Hey, soma lebo my guy.
Leo ni leo tunashikisha mpaka kesho.
257 na 254. When you fate kama leo una die from.
And it doesn't really matter where you really from. Because tonight kuna form.
Hey. Shika glasi, shika wako. Hakikubamba we peleka tipako.
Shika glasi, shika wako. Chukua sukua paka mutoke jasho.
Tuna tembo, masela na waru.